Sejo Tamani, toutes les voix du Mali. Sejo Tamani.
Do yo Sejo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sejo Tamani.
Alkamisare noga e jeli urujo yitani 2015 sapo jago njande jabiri maslima chapan enay e jemi den tawa ender mezon de la presse pomo konjoti no nodo kabaruji do Umar Weygalo no humjire wonto boggi jamde to on competitive wide walde minisma ndebe koliti do wono hejo golleji mabbe dibe gollele leedi ndile hen du bete hande be jide do wono yimbe en jodobe kabaruji be kali do hen halaji kewdo wono be gonde renirde gallure menaka nde fa yotti yade hono hejo golleji mabbe dim baylitirano kanko jeda o kabaruji minisma di o holliti wide wakkati jono do wono ko hejo golleji mabbe di heedintina leedi ndi ko don holliti tawide fa hande be ngarobe habude e jihadin kobe Raja Rashuri o holliti wi sa ƴewi gelbe puddi habade do won leedi be darti wartude jam e deejer fuudo maldo be buri heddar cagal ko Sudan ko ko jabbi le hen ko hono ko sawru sariya kandu fiide do wono gube no tirtode azawat de ndu do sawru sariya lenna ko hollita wede wakkati jono dum wadi halaji kewdi leedi meden di lamo holliti wi ko wari dartude tan wakkati jono faabe ƴewa yalla hono jama o fu wayi holindirade le hindube kolitiw dum wawa holitinde wiide feebe yimbel be baawa sarede tiagal joni maire district do bomako do bete hande be kolitiw wiide dum woni hono heejo golleji mabbe dibe gollata di le hindube kolitiw wiide sa ƴeewi kasaraaji kammodi do wayi waddude dum woni ido wayi waddude bonandaaji goddi kasen antoso nokkuji di mbutaka le wutu gongol dube kolitiw wakkati joni jama an haani yobude dum sekiraabe won kabaru mawdi ne jogino do hande di bismillah modon e hedaade walde minisima de be koliti dum won hejo golleji mabbe dibe cekiti gollude le leedi meedi di bete hande be jide yimbe jodobe kabaruji be le hendube kali dum wonono golleji mabbe di keedin tinira le leedi meedi di fa yottiade hono be gondi e hayburde gallirre mena kande kanye hejo golleji mabbe dibe gondi wadde fa yirwer wadde nokko Ousmane Diko
natna hala minisipa nelado oni andini waliran kawral deejere nyande noga jeeli region do bomako do kaaki nawtordi fuddade batu fedde haybore kawrangal nyande noga tati le region walde windore saria e hejo golle no kawran aljengal jogorte joqinam o holliti yamirore garangal nelabe oni conseil de securite heedintinan dum Racha Ashuri wi secrétaire général conseil securite andini selgol basi wallugol deejere e jenginde kawrangal woni hore golle nyalade jabbirde kawral wadi do kabaru menaka familisma hayba denna no wondi e haybude pale mum fu minisma walliri projet ngaji kewdi le nokkuje sahal fawarde le lamu motti jawdi ko nani yimbe do daranama fa chapani jeddo gollobe njahi menaka fawarde e wallude doktoroje pompidu wara hebede ko boyata le wi minisma le irtugol bombuji du gollirde mum darnete ko warata de gollirde heedintinande do mali do darante irtude bombuji e kala ko no fa fella soldats e wombe jeni do bamako do kumanto dum
ila be puddi dartude jam e deejere le nokkuji di holitaweere tiagal ko Sudan ko fuudo mali do be buri heddade wakkati joni o dum wonon be ko be kolitiwde le hen yoga e bonandaji di fuudo wonon jaadin ko be kanye ngatta fewde mabbe holitinde wiido hono ko heejo golleji mabbe di baylita ko fa hande holitita wiide be ngara habude jaadin ko be le sahal leedi meden di le hendube kolitiwde wakkati joni be gonde haybude dum wonon gallure menaka de kanko Raja Ashuri o njodo kabaruji walde minisma de kede ko Ousmane Diko faccintinen do hen
fa warde hande heejabe Nations Unies le na fu gala yamirore wadde walde fewde e torrobe le golle habugol e torrobe Nations Unies ana tiagal soldats en France be several be jamirabe golle mudun le dawrdinde e laami be mali golle minisma yo daranade deejere daranade golle deejere hokkata dum yamirore wadde walde minisma ana wondi e yilade le menaka e badangal mum fu fa tajora deejerana ko men kebi en nande yimbe menaka ana belti e le golle mo minisma wondi hande o
travail effectué
sakira bo do mal nitudi mi jojju modo e hallame be malande gal mi noddirta face Facebook gal
tamani
kanko ministre kuminiɗo hakkude mali e leydi ele goɗɗo mom noddirta Abdoulaye Diop o holliti wiide wakkati joni o ɗum wonon ko sawru sariya ndu lenna sawru sariya ha nondu fiide ɗum wonon laamiɓe guɓe noddirtoɗe azawat ɗe ɗum hollitita wiide ɓe mbawa jokkitede caggal joni o holliti wiide wakkati joni koɓe gadiri oɗo golle tan yalla jama o fuu ana holidira ɗum wonone gueɗe ɗe koyɗe mumen tawa leytiɗe allaji gonnoɗe saha leydi meɗen ndi sakiraɓe bete hande o yewtidi ɗum wonon yeruɓe amen gomɓe to e refi to keɗe ko Ousmane Diko faccintinen dow hen
gouvernement ana wondi e kala ko wartirta kawral hoolare hakkude gueɗe ɗe sawri sariya ndu lennama tafen ko nayi e gakkiji ɗi beela sifa fa pawral heeɓe so wattu mum wari sawru ndu ɓantate ka gouvernement yo golle politique waɗi war hoore fewde e neɗɗaku kañum e goɗɗi ɗi mbawa yaafede waɗuɓe ɗi nototo sariya e wattu muɗum kawral ngal e hoore mum holliti golleji bonɗi sifa yogaji ɗi mbawata yaafede
kanko médiateur de la république o litawé de bété hande o silmini do wonon yimbe le kuminibe hakkide bibbe adama en leli edi meden di ley hendube kolliti do won dati mabbe di be jaltino le hitane 2015 de be kolliti do wakkati jono do be jawan yalla hudube kani gollude do won le hitane 2015 de kanko baba akib haydara o kanko médiateur de la république de ko barki sise fatintine en do hen
l'objectif c'est woni fanda kawrital amen gal fa men landina kawrital amen ngado wal hitande fungal ndowingal e dow hakkeji yimbe su kawrital amen gal men noditirta IED gal wari men kollitan jama o lati galtinaadi dow hendi ko jappinoko hono hendi gorri men kollita dabareji kebaadi dow majjun kanyum e tidallaaji kebaadi le majjun men ƴewto ko haani yubbitede le hen pati jeggiton wiide faada EID fa men kollita jama o hono sariyaaji di gorri le leedi meden di kanyum e hono yoppitere yimbe worri men jangina yimbe no sariyaaji di gorri le leedi meden di
de leur liberté
bete ande holu tawme de mairie district do bamako do be ngadi kawrtel mabbe dido balle ngal do kawrtel dudu wono bonandaji ko kam mo way waddude le leedi meden be kolitiru wakkati jono wajib tan sina jama o yoba jeewa yalla honno kuydi mbuterte fa laba le hendube kolitiru be ngara gollidini dum woni o zone mali le hejo gollidi di be kolitiru do wono wutude goriyaji kanye wutude lawi di fu waran tawe le hen kanko adama sangare o kanko maire district do bamako do kede barki sise
ila didi lewru avril men jo inono talkuru murtere golle den fedde suro e adiji di horabe amen bamani men men bari no murtere de fa hande wala fu ko men buytana e tidalaji kandi hunceede ko yaawi ko men darti ko anay le sariya di boyi duubi chapande chapande yogaji di ana yo dun waddani men jo inde talkuru murtere golle joni o nyalaade sappo e tati sappo e nay fa yaade sappo e joyi lewru juillet warorndu edi handu lewru fu men gada murtere balde tati se men kebali ko men dartata ko hande gollede suudu usur leedi men ana gollina yimbe ujunere e temel nayo yo tobbe sappo tati ngoni demen darti de
secrétaire bon jafoto yo Ousmane Dikko non be kolliti wiide wakkati joni en jewan dum woni le réseau ngaji meden di sabi de kollitawede wakkati joni dum woni hono yimbe le ngado kimini bon kibar usuruji le leedi meden di holitawede be ngadi dum woni murtere mabbe murtere de be kolliti dum hani fuddude dum woni le sappo tati lewru juillet waror ndu le leedi meden di be kolliti wi duso ni himmeji mabbe ba makali hen be ngadan lewru fu murtere mabbe de kede Ousmane Dikko
l'état d'ordre lam o an hani wadde ko waawi mairie o dun wadan ko waawi ka jama o hani daranade cenan awaluji mudun di hitane arandere de be dardino lam o rondo almusadda mudun o sabi de dun wattande tawi menen men kejike almusadda amen o idun wara e milliarduji 10 nan no so lam o hokki dun gollirde biyetende ozone de e lendi jawdi mairie o yoban milliarduji 2 kedde milliarduji 7 di lam o e yimbele be ronto almusadda mudun nan no le hitane hikande dun waawa ka wadde sabi de talkurdu tongetende tawi menen jawdi amen kejjeten hitande ndi yaltinama hitane hikande men ngaran men janga le majjun do e mawuri ka fade den meden jeli o zone mali waawa humanade kala ko waawi latade cenan ngalure bamako
nde
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
sekirabe jewe lawdo ne les réseaux ngadi dibe kolitiw do non kawrtal wadi bete hande to kujje to sigaso to le ngal do kawrtal dubbe jewa yalla hono be ngatta faabe chakko hono ko sukabe jarata wakkati fu doro guju bondi di ko le ngal do kawrtal do hulitawe wakkati jonobe jewan dati dibe kan yaltidle hen faabe chakko di do golleji nyiddudi jagal mudé ngardam faado segudobe kolitiw do non ko bibbe roobe dawata sa njoppal école ko sa ewi ko buri hewdi hen fu saraabe kany en jatti ngattata le hen koyde mu en wakkati joni be ngaran juddire to walde kande jukkude do non saraabe ngabbe dido golleji fu be kolitiw di jukkoyde do kan bandi uynaadi fa yotto uynaaji joy sefa jagal mudé ngardam faado tumbutudobe kolitiw do non kapngaaji jeego gondi tondi wakkati joni be gonde yaltinde do non hejo golleji mabbe do kan gollude ton hitane 2010 le hen be ngara mahudi do non cuudi école kany ko nande muudu cuudi école di dusudi ambe ndartanto do non musse ngabe joggibe ande jagal mudé ngardam faado kuli korodobe kolitiw do non gouverneur o bété hande o yeho jewu yi do non lumoji gondi toddi mangasi ngaji dobe gondi e do non marude nyamduji di be kolitiw sa jewi kilo sukare be gondi sotude do ko tonko yaata chapat e jenay do non ne bandu an wonde sotte to temedere chapat e jetti tondi non mo goyron wonde sotte tonko yaata do woni an ka temedere joytam be kolitiw do non maro gobe noddata gambia ngodan wonde sotte to chapat e jetti jangal mu de ngardam faado duwanso do be koliti do no kawtal fuuton bete hande ngabbe ngal do kawtal waldende wana jeya lamu no dirtene car international le hendu wakkati jono holitaabe be ekkintina hen jama o faabe jeewa yel hono be ciakirto bonandaaji ngal odito wakkati fu feewde roobe di le ngal do kawtal ko futi himbe chapan nayon kan hawrtinde magal ngal hani wadde ton balde jeddi jangal mu de ngaranti minire faado banamba do be koliti do wakkati jono be kebi ton dum wonon talki kesi koliti do wiide wakkati jono be paaboto doktoror wonne tonde gal musaday ko be kan wottude le hen ko diafa emilio ji nogay e joy cfa le hen duuli tawi do won doktoro mbayrube yobede gombe tombede kan yobede dum wonon lebbi mabbe kin gonno tondi sekrab do katte nyalom hande do kabaruji meden di kafa hande kedde heda do e seeda yewtere meden da ana wodi